Incwadi yomphostoli uPawulu kwabaseRoma, isahluko 1. uPawulu inceku kaKristu Jesu, umphostoli, obiziweyo nowahlukaniselwa ivangeli likaNkulunkulu, alethembisa ngaphambili ngabaprofethi bakhe emibhalweni engcwele, mayelana nendodana yakhe eyavela enzalweni kaDavide ngokwenyama, eyabonakaliswa ngamandla ukuthi iyindodana kaNkulunkulu ngokomoya wobungcwele ngokuvuka kwabafileyo uJesu Kristu iNkosi yethu, esamukela ngayo umusa nobupostoli kube ngokulalela kokukholwa ezizweni zonke ngenxa yegama lakhe, enikuzo nani eningababiziweyo bakaJesu Kristu. Kubo bonke abathandiweyo bakaNkulunkulu abaseRoma ababiziweyo abangcwele, makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Kuqala ke ngibonga uNkulunkulu wami ngoJesu Kristu ngani nonke, ngokuba ukukholwa kwenu kunconywa ezweni lonke, ngokuba uNkulunkulu engimkhonza emoyeni wami ngevangeli lendodana yakhe ungufakazi wami ukuthi ngokungaphezi ngiyanikhumbula. Njalo emkhulekweni yami nginxusa ukuba uma kungenzeka ngentando kaNkulunkulu ngiphumelele ukufika kini, ngokuba ngilangazelela ukunibona ukuze nginabele isipho esithile somusa sokomoya ukuba niqiniswe. Okungukuthi siduduzane kanye nani phakathi kwenu ngokukholwa kwethu okwenu nokwami. Angithandi bazane ukuba ningazi ukuthi ngazimisela kaningi ukuza kini, kepha ngathiyeka kuze kube manje kuba nakini ngibe nezithelo njengakwezinye izizwe. Nginecala kumaGreki nakwabezizwe, kwabahlakaniphileyo nakwabangaqondiyo. Kanjalo mina ngokwami nginesifiso sokushumayela evangeli nakinina baseRoma, ngokuba nginamahloni ngevangeli, ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube yinsindiso kulona lo okholwayo, kumJuda kuqala nakumGreki, ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambula kulo kuvela ekukholweni kuyisa ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini phezu kwakho konke okungamesaba uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi, ngoba lokho kwazekayo nguNkulunkulu kusobala phakathi kwabo, ngokuba uNkulunkulu ukubonakelisile kubo, ngokuba ungabonayo kwakhe kuthi amandla akhe aphakathi nobuNkulunkulu bakhe kubonakale kwasekudalweni kweze, ngokuba kuqondakala ngezenzo zakhe kuze kungabi nakuzilandulela, ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu kabamdumisanga kabambonganga njengoNkulunkulu, kodwa balutheke kuzindleni kwabo inhliziyo yabo engaqondiye yabamnyama, bazisho ukuthi bahlakaniphile baba yiziwula. Nenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiguqula ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo, owezinyoni nowezilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola bahlazisane imizimba yabo. Baguqule iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga, bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali ongobongeka kuze kube phakade. Amen. Singenxa lokho uNkulunkulu wabanikela ekuhuhekweni okuyihlazo, ngokuba besifazane babo baguqula ukwenza kwemvelo kwabo ngokuphambene nemvelo. Ngokunjani abesilisa bayeka ukwenza ngokwemvelo kwesifazane, basha ngokukhanukelana besilisa benza okuyichilo kwabesilisa, bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Nanjengalokho bengakunakanga kumazi uNkulunkulu, uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganake ukwenza okungafanele. Begcwele bonke okungalungi nokonakala nesangabe nobubi, begcwele umhawu nokubulala nokuphikisana nenkohliso nobuqili nokuhleba. Beyizinyevuzi nabazonda uNkulunkulu nezidlova nabazidlayo nabazigabisayo nabaqambi bokubi nabangalaleli abazali, nabangenangqondo, nabangathembekile, nabangenaluthando, labangenasihawu. Abathi besazi isimiso sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenza kunjalo bafanele ukufa. Abezi lokho kuphela kodwa babuye bavumelane nabakwenzayo.